kulankaana oo ahaa mid lagu taageerayay guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka loo doortay mar kale. Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan dowladda Koonfur Galbeed, odayaasha dhaqanka, haweenka, dhalinyarada iyo marti sharaf kale. Kulanka ayaa inta badan mas-uuliyiintii hadallada kooban ka jeedisay waxay ku dheeraadeen taariikhda uu leeyahay guddoomiyaha la doortay ee golaha shacabka Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo sida ay ugu faraxsan yihiin inuu mar kale hoggaanka u qabto aqalka hoose ee golaha shacabka.
Awi daarood dir marafle digli marafle Soomaaliya koolka intaas maayan kooyana nebedaan kooyan maayan kooyana ilaahay meshay taageeridii Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari taageeridiisaan kooyan
guddoomiyaha hadda mar lamaa diblandoodi oo eh Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. Runtii ma ilaahnaa guddoomiye Soomaaliyeed eeta golaha shacabka Soomaaliyeed iyo guddoomiye eeta ummadda alaha ku jeedo ku dhalatay may la mid eeta farxadii damaashaadkii iyo maarna dabaaldega Soomaali guud suubyo hayta oo wali la fiyaabay shalay buusu noogu hormaray
guddoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Jawaari, guddoomiyaha shacabka, hadda waaw maykiin sheegay
xildhibaan Ibraahim Maxamed Ibro oo ka mid ah xildhibaanada dowladda Koonfur Galbeed ayaa dhankiisa sheegay in si weyn ay u soo dhoweynayaan guusha uu gaaray Professor Jawaari. Haddii ay yihiin xildhibaanada dowladda Koonfur Galbeedna ay ku tilmaameen guushaasi mid u soo heetay shacabka Soomaaliyeed.